ebere chukwu dịrọ n'ibe akwa chebe kwe na gambe. Onye na-ebere chukwu dịrọ n'ibe akwa chebe kwe na gambe. Onye na-ebere papa dịrọ n'ibe akwa chebe kwe na gambe. Onye na-ebere chukwu dịrọ n'ibe akwa chebe kwe na gambe. Onye na-ebere chukwu dịrọ n'ibe akwa chebe kwe na gambe.